Ministry y'obulamu kyaddaaki akasizza y'abantu bala basatu abazuuliddwamu ekirwadde kya Ebola mu Uganda ekireetedde omuwendo gw'abalwadde ba Ebola bataano kakano abakazuulwamu mu Uganda. Ku balwadde bano okuliko omusajja munnayuganda ddereeva wa mmotoka eyatwala bannansi ba Congo mu ddwaliro abaasooka okuzuulibwamu ekirwadde ekyo n'omusawo omukyali yasooka okubakolako mu ddwaliro we baatuukira. Waliwo n'omukazi omulala munnansi wa Congo ng'ono okujja Uganda yabadde teyeewudda bulungi mu lubuto yayitira mu bitundu ebya Arua n'alinnya akanyonyi akamuleese ku kisaawe Entebbe n'abaako eddwaliro erimu gye yagenze mu Kampala ajjanjabirwe na bino nno byaliwo ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi guno. Alipoota ya Minisitule y'ebyobulamu egambye nti ono yajjanjabibwa era n'awona bulungi oluvannyuma lw'ennaku nnya ng'ennaku z'omwezi kkumi na nnya omwezi guno n'addamu n'alinnya n'addayo ewaabwe Congo. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti omusaabaze yatambuza nnakyalo oyo mu kanyonyi kannamunkanga yabategeeza nti yalina obubonero obwefaananyiza obwa Ebola era bwe yali tannaba kusiibulwa mu ddwaliro baasobola kumuggyako sampulo eyazuuliddwa oluvannyuma nti nno yalina ekirwadde kya Ebola. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti bano ababiri bo bajjanjabibwa era balondoolwa abasawo abakugu so nga omukyala omukongo yazzeeyo ewaabwe. Ministry egambye nti abantu abalina akakwate ku balwadde abazuuliddwa bonna bawedde okufunirwa we baterekebwa mu kalantiini ng'abasawe babalondoola. Profesa Dr. Charles Ola akulidde ebyobujjanjabi by'ekikugu mu Ministry y'ebyobulamu agambye nti kisaanidde abantu okugoberera ebiragiro byonna ebyateekeddwawo mu kwetangira ekirwadde kino kattira. Ebola bulwadde obuleetera omuntu okukolera ekisusse okulumizibwa mu kifuba okutanaka embiro okufuukuuka kw'emmeeme omusujja ogw'olutentezi amaaso okumyukirira okuyiwa obutulututtu ku lususu oluusi n'okufulumya omusaayi.